You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Ijo ijo odo aloto ayipo awa bere atun dije duro eje kajo eje kajo eje kajo eje kajo ijo alagbara eje kajo Ijo odo aloto atu ipo awa bere atun dije duro eje kajo eje kajo ijo alagbara eje kajo agbakojo
of the music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
I'm sure I'm going to do one.
Tell your friends about VOA Africa music, sports, and news.
Thank you.
best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
South and the east to the west, the African music plays only the best right here on the Voice of America.
wewe, aise wewe, umefanya makosa kibao, umeburuta vitu kibao, tupavu zako, kwa nifyako, sasa, kama nakupeleka polisi, utalalamika, nikifungua mastaka, hata kama kuipo, uchewe kibaka, kibaka, umefaji nsilaku la kupayuka, mangu yako na mamwiri nangu, umenyofa, kerafu na bisa utinyago, utinyago wewe. Satongia kwa mfiku kwa mtoko wangu. So nakunja uso, nifanya kingwendu li utoke desu. Nimetoka mafunzo ni moshi. Na mbinu zote za kijeshi na kipolisi. Kibaka mtoko kama woni baba ishi. Kisa chisa chitwe chochote li utoke mtoko wangu. Kuka mwando kati yangu. Kibonge wewe, hembu panda kwenye RS. Tumepata taarifa zako kwamba unauza gongo uongo. Unabisha, lugura atoliki kwangu kia usilio ukaria wewe. Unajifanya mjanja moyo wewe. Aga kapasi kako meka gongo. Arafu unajifanya maji ya kunyo. Tunye turewe mtuipie magwanda. Unajua wanawaga wa Dar es Salaam kwa sisi polisi wagini ya tatu. Tukiwa tongosa bila mkora wa magwanda wakubaka. Arafu ni majeuri. Ukiwambia mambo vipi, wanajibu kama mgambo kasoro kiru. Kwa nini wasijibu kama polisi kasoro bundu. I say fandemo, unajua ini case. Kukupa mgambo kuliko sisi mapolisi. Auto ades na makonzi ya utosi. Unajua utani na wana chimisi taki wewe. Vijana wabongo leko tukukosa wewe mwili mkubwa ninge wapa kesi. Nimepita maaskani ya wakani mtabibi mshikaji wewe. Kwani mi mwanamu, lazima maafande kwa heshimiki. Najua kiasi gani tupo sisi. Afande Samueli mtu wa Mbeya. Afande Gosha mtu wa Tabora. Afande Saidi mtu wa Dar es Salaam. Akamati ofi na ukapo wa Zalamu. Anatebu cheshi, majina na heshima vinaondoka. Wanatuita manjama, mamwele, wazee. Sisi wazee wakati damu inachemka. Kula mtute kunguri jina notupa bosi wetu. Lazibo mtano kipano chetu. Vitabu ji, kachin, kachin.
The music, all the music, non-stop on the Africa Music Mix.
Bangati France, somo harapa deso. Simo ke gimbi la kwena tene kofi.
Yes, zombie unanamo.
Nekiri tetimo lenge.
Asa mati fare solo.
Ake mataka, molenge ti machala.
Yes, ambi undana mo.
Sekirite ti molenge.
Asa mati fare solo.
Ake mataka, molenge ti machala.
Yagimé Sylvain, plein feu, à Bromblin.
Jean-Marie. Quoi de
à la Zula Bertrand à Lyon.
Bandalé, Albert Boris.
Best in African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
All aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Thank you. Don't you?